Stories ajaba.
Shionaji.
Leo ni leo. Asemaye kesho ni
Stories ajaba.
Vegas Venus.
Kushman, pedi wa magenge. Ati I can take a bullet for you. Neza usa kidney for you. I cannot live without you. Between pesa na wewe, I will choose you. Aye.
Stories ajaba.
Hizo ni hadithi za jaba.
Stories ajaba.
Hadithi za jaba.
Bro, niokole so saba.
Sina.
Niko na emergency hapa.
Gani?
Ni trust nitalipa mara saba.
Uko shua hizo si stories za jaba.
Sasa mtu wa duka, nimetumwa na mamu nikopeshe unga. Amesema utaletewa pesa na baba.
Kijana toka hapa na stories za jaba.
Arsenali tunabeba kikombe. Ata tuko on top of the table. Aki watu wa mani upole.
Stories ajaba.
Aki nikipenda mi upenda sana. Itakuwa ngumu kuachana. Love is my weakness, najijua. Ukiniacha najiua.
Aye.
Stories ajaba.
Hizo ni hadithi za jaba.
Stories ajaba.
Hadithi za jaba.
When I grow up, I want to become a doctor.
Stories ajaba.
Ala, kwani tena we ni wochi. Siliacha ukisema unataka kuwa doki.
Si unajua shule nilikuwa gachopi. Sina connections, ningekuwa hosi.
Na wacha pombe, sitawai onja. Na si stories ajaba, utawai niona. We ushaisikia mtu amekufa corona hapa.
Zi, ama covid ilikuwa stories ajaba.
Uda nilipata mshahara jana. We, masimuzi kakuwa mingi sana.
Iso pesa invest hapa, zitazaana.
Usijaribu ni stories ajaba.
Tuma fair.
Sichana linikaza. Nikisha tumana anza stories ajaba.
Akikevo sioni nikikam. Mamangu amerudi nikitoka atajam.
Aliniambia awezi ni hip hopa. Anataka love ataki pesa. Aye.
Stories ajaba.
Hizo ni hadithi za jaba.
Stories ajaba.
Hadithi za jaba. Ati I can take a bullet for you. Neza uza kidney for you. I cannot live without you. Between pesa na wewe, I will choose you. Squeeze ya tuamini sana gavajo. Promises zao zote ni stories ajaba.
Leo ni marathon, hakuna kuchoka.
Even though 1 minute man ujijota.
Leo ni leo, asemae kesho ni
stories ajaba.
Mwambia kupatie leo. Akisema kesho hiyo ni story ajaba. Aye.
Stories ajaba.
Hizo ni hadithi za jaba.
Stories ajaba.
Hadithi za jaba.